the bad number.
Yeah. Your favorite boy.
Achinga, Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, Tanzania. Yeah, alianza Nyerere papa, akalijenga taifa letu, akafata Mwinyi Mkapa, wakatupenda viongozi wetu. Naye baba Kikwe akubweteka bweta, alitumisha sana mani, kamleta John Pombe Magufuli Mungu, akamchukua ngali twa mtamani. Sakatupa mama, mama ambaye tuna imani na yeye, uongozi wake salama, salama, na tunampenda yeye. Tanzania ni nchi yangu, Tanzania naipenda.
Tanzania,
Tanzania pia ninayo furaha ya kuzaliwa Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, Tanzania naipenda. Tanzania pia ninayo furaha ya kuzaliwa Tanzania.
Tanzania
tunaipenda Tanzania, nchi yenye amani tangu dunia naiona, iliyojaa wazalendo wanaopendana. Tanzania, oh Tanzania, oh mama, oh. Tunamshukuru Mungu, bara na visiwani tuna amani, na leo twasherekea uhuru wa miaka 60. Tanzania atira, nchi yenye amani haina marumbano. Tanzania, miaka ya 90 hadi leo twadumisha muungano. Tanzania,
Tanzania
Tanzania, oh, oh.